baselifiki lena lixesha ixesha lokubopha umthwalo sikuduke singene ekhaya selifiki lena lixesha xesha lokuqoqosha sisebenzela abantwana bethu oh selifiki lena Siphumle sikhululekile namhlanje Oh selifikile na lixesha Xesha lokubopha umthwalo Siguduke singene ekhaya Yenza into ethunyiweyo Akusiyo nto yakho leyo Yenza into ethunyiweyo Akusiyo nto yakho leyo yeyabantu
Besibanjwe into encane kangaka Abantu bayabona indlebe ziyavuleka
Vuleka, vuleka ndlebe
Besibanjwe into encane kangaka Abantu bamamele amehlo ayavuleka
Vuleka, vuleka amehlo
Nalo selifikile nali ixesha Ixesha lokukhulula imbadada kuthi sa inzwane Uthini na, ewe selifikile nali ixesha
Uyevana Uwe